Dolimon hediyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e nayaɓo Dande Fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Dumba ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men noon hannde. Ko ande mawnde e bange cellal leyɗe men sukaaɓe ɗuuɗuɓe no uro walla no ñaama dorogu wano kokayin, cannabis e noneji goɗɗi, ɗum noon no adda ñabbuli wona sabu caɗele cellal e nder leyɗe men wono Guine. O dorogu noddirteɗo couche ino jaali e nder diɗuɓi sakkitiɗi.
Ko gonga drogo inneteɗon couche fenɗo no walde masibo ka leydi men, no walde non seulement Laguine mais aussi Sierra Leone e Liberia.
En heɗoto nde jantore nde heblani e Mamadou Sadio Balde gila Konakiri. Yewtiden kadi e malam Moussa Guiré hertorɗo gandal bonandaji ɗum wiye criminologue, ko kanko ardi département janguinowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique wonungal Yola e nder diwal Adamawa Nigeria. Ka taƴere ɗiɗaɓere gurdam Fulɓe e yewtan hannde fi yoga e aadaji ɗi aynoɓe ma wi'en duroɓe Fulɓe jogi hannde e yewtan fi tuppal no wiye monde kadi e sawru gaynako. Joni natanen fensitugol yewtereji ɗi.
Jowlol sukaaɓe.
E lewru jeega ɓuru hitande 2024, gouvernement Sara Lon toɗɗino wonde haɓugol o dorogu noddirteɗo couche no jeeya e ɓurnaɗi heñorede e nder leydi ndin, ɗum no wi'e national emergency e engelere. Ƴi'e neɗɗo no tawa e ko o dorogu moƴƴinirte. E bi'ol BBC, aynoɓe berɗe ɗum woni belayeji e nder Sara Lon nodduno yo laamugum ɓeydamɓe polisi ko walla ɓe renugol genale ɗen sabu sukaaɓe ɓen watti yahude irta ƴi'e fureji. Fahin e nder gon hello hirnange Afrique. Guine kadi e bi'ol ñawdoɓe kippuɓe lorriɓe on dorogu mikkotoɓe couche ɓeydike e nder ɗi duuɓi tati sakkitiɗi. Wuren woɓɓe hino heddade e mum. Mamadou Sadio Balde nultodiraɗo amen Konakiri laamorde Guine yahi e nder cuuɗi ñawdirɗi nawnuɓe batte dorogu. Keɗoɗen jantore makko nde.
Musidɓe, o yii koko wiyete couche ko ɗum oɗo ƴetti ara wattane yila ono sukaɓe.
Ko wattangol e hila o suka mo nanuɗon no yewti e fi mum ɗo ko dorogu couche o wutti himo waali lattini hay memminagol o wawata. E nder ɗi duuɓi tati sakkitiɗi ɗo wuttugol dorogu couche no ɓeydi e nder Guine e leyɗe kawte. E biol docteur Thiernoba. Docteur Thiernoba noon ko ardiɗo duɗal ka fi kala ko bonata hakkil ñawdirte.
Ko gonga drogo inneteɗon couche fenɗo no walde masibo ka leydi men Laguine ɗo, no walde non seulement Laguine mais aussi Sierra Leone e Liberia. Donc drogo couche ko honɗum, drogo couche ko jamba ko ɓennata kon cannabis, ko ɗum ɓe killata produit chimique jigo. On tigui ƴetti haray a yiye lakkere no yalte makko, hara mo wembi on yaalisi ɓe ƴettude hara ɓe wonde gore maɓɓe goo jogiɓe pince, koon pince ɓe naata ka hunduko ɓe nanga ɗengal ngal motamo moɗu ɗengal ngal.
Ko fawi e sukaaɓe capannayo e joo o dorogu couche woni ko wari e nder ɓen janngoɓe l'école no woodi, ko ɗum docteur Thiernoba holli.
Seulement 2023 l'année dernière ko yimɓe capantati e joo sagataɓe Guine en ko feƴƴini e hikka depuis janvier han fen ɗo ko 12 personnes han semaine dernière. O nde yontere ɗo yaawi 4 morts une seule journée.
Fino o fitina ustora duɗal no uddita Konakiri ñawdoɓe yimɓe woɓɓe no elte hen no wuttoɓe couche ñawdirte. Ko docteur Thiernoba woni ko ardi ngal duɗal.
Minen ko min formu docteur ɓe ɓen fino ɓe ñawdira, min forma militaire ɓe min fino ɓe min renforce capacité maɓɓe fi détection analyse répression on fi drogue on, min forma acteurs sociaux ɓen.
Ɓe sati ɗaɓɓugol nokkure ka tawata o dorogu couche e fi kokaine e kala ko bonata hakkil hara ñawdete. Suudu ñawdordu wuttoɓe dorogu no sintia tomboliya ka Sera Konakiri, min tawno ton sukaaɓe no waali, woɓɓe ko sabu siiɓagol kokaine, woɓɓe ko sabu wuttugol cannabis. Nenen bari ko gollowo ka pharmacie suudu ñawdirdu ton.
wobbe arae ɗo ara ɓe ƴetti couchon so ɓe ƴetti couchon dengal ngal ndo laafi ma ara ɓe hara ɓe haɓɓa ma hara so ɓe ari mi waɗna ɓe consultation woɓɓe woɓɓe kadi ara wata wadde e consultation ko urgence direct mi waɗanta ɓe trois jours haɗa mo ƴettude ɓe lekki piqureji ɗin ɓe ƴettatamo bimbe kikiɗe ñalorma après quatrième jour o ɓe gara ko oral comprimé ji ɗin min ƴettan ɗon kadi min jonna ɓe wona ɗo haɗa ɓe en même temps ɓe waɗoroyde sévrage o ɗon sévrage ko lootugojiƴe maɓɓe ne itta on couchum itta drogon ko ɓandu maɓɓe trois jours so ɗum ɗon lanni ɓe lutta ɓe jonnide ɗon lekkele ɗen
ɓe ara heɓe fiddi ko lekkele ɗen wallitotoɓe fiyoɓe famodire
wiɓe wimi ɓe inna hei hara ɓe andi ko hombo woni hembo ɓe andi oɗo ko herseteɗo ɓe andi oɗo ko teddinteɗo ɓe andi oɗo vraiment toɓe yewtiramo
ndu suudu ñawdirdu hino tori faabo hiɓe landi ballal kanko ya Moussa Bangoura o tawdaɗo e sincuɓe nde nokkure heɓi duuɓi tati ɓe holli yimɓe none man no ara ɗon fi ɗaɓɓugol lekki ko ɗum nenen bari woni ko yottini Conakry Mamadou Sadio Balde VOA
a jarama Mamadou Sadio Balde en heddoto guine ton keɗoɗen docteur Amadou Mouktar Diallo on ko ñawdirowo tasakuye no wi'e médecin légiste e francincore Alpha Ousmane Ba landimo holno ɗi produitji guykinoji waylirta hakkille neɗɗo keɗoɗen
ko bonata hakkil hino memo hino yi'o hino suura ko ɗi woni fayida ko wiyete ko drogue dure hiɗi senda calɗi tati hino ton goɗɗi ɗi ɓenta ko perturbateur ma hallucinogène se a ƴettiɗi ko ya wawa si a hoyɗa e woni a wawa wa weemuɗo goɗɗi no ton ɓe naɗi le dépresseur ɗin noon sa ƴettiɗi wawa wasi ko feetande seeɗa kulol hunde ala e muɗum a ala kadi mapunde tammu noon ko le stimulant nan noon ko bewinoji ko ɗin façon ji tati woni ko wiyete ko drogue dure
docteur Amadou Mouktar Diallo e hoore ɗin ñameteji bonna e ɗi hakkil ko ella honɗu ɗum addiroyta yeeso telen e hutoroyɓe ɓe
ɗum noon hino wondi e tallalakke ñano si juuti no ɗi wira ɗo ni façon ji ɗin tati hiɗi wawa ɓeeɓinde gandi ndin si gandi ndin ɓeeɓi ko miijo ngon bondata haqqilleɗen fanɗa tawa joni on tigui ɓe ko famotirtenakon hande kadi heɓatako kontama e junujo ma jufoɗo ma feetuɗo ko ɗum woni ñamowo dorogu kala ko konti fayda feetuɗo si feƴƴika gandi ko tawata ko ɓeeɓa ñama goɗɗum tere luttuɗe ɗen kadi no ñamo wono ɓerna nden ɓay haray ko be ƴiƴannan jokkora ɓandu ɗum ko woni landade kon ɓerna nden duɗɗay ko yaawi tawa nde rikkini ɗum adda tallalakkeji goo wano probléme cardiaque ɓooƴe ɗen ko ɗen ɗo a lootude e ƴiƴan nan ka tawata ɗa ɗuuɗi ha o donc ɗum woni tallalakkeji ñamugol dorogon si juuti kala mo ñamminayi goɗɗum e tere ɗen kaɓandu
ko honɗum gasata waɗede fila ɗum sakkore ko tonugol kawadagol ngol tun gasay
ƴatagol fi saggago sakkugol ɗum noon kallowe docteur ɓe ɓen ara non noon ko waajagol waajo fensittina na jama on fo ko honɗum woni lorra o durogu ɗo ɗon haray ko no hana docteur ɓen holla yimɓe ɓen ɗum ɗo no mari nambara si accaka ma toŋaka adday wemugol wonkiji wani adama kamɓe on ɓe ñamodedi ɓen e kadi si tawina kamɓe wemani si ɓe ñami ɓaɓe bewayi hiɓe wawi addude lorraji e bani adama kawtal maɓe ɓe lutuɓe ɓen hiɓe wawi dolude yimɓe wona juuɓe hiɓe wawi hay warde woɓɓe go tawa hina e sago maɓe ɓoni kono noon doole docteur ɓen ko si docteur ɓe ɓen addanama ñawdeteɗon ɓe waɗa catago toon fi ɗuytugol ko winte kon sévrage ɗuytugol on tigui himmanne durogon seeɗa kono hino farli en fop muɗum surtout docteur ɓen fensita fiya jama o andu bone mum on fewno ɗo
ko docteur Amadou Mouktar Diallo médecin légiste ɗum no gase noddirede ñawdirowo tasakuye heeɗiɗen ɗo joni jaɓɓoɗen koɗodande fulɓe
koɗodande fulɓe
wono mi haaliri noon ka tiitoɗe hannde eɗen gondi e malam Moussa Guiré on ko criminologue jo ko ɗum woni hertorɗo andal bonondaji ko kanko ardi département janguinowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal yola ka funnage Nigeria mi yewtidi e makko ka téléphone keɗoɗen malam Moussa Guiré mi yettima ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukaɓe ɗuɗɗini e ñamugol dorogu
naftiraki lekki ɗo no wala haaje ni e nder leddi Nigeria bano andira duniyaru fuu Nigeria ɗum ɗum accaka to ɓawo hande to en laaray biɗɗitol national bureau of statistic bana himɓe ha Nigeria himɓe million 10.5 digital holli ɗon moɗira lekki no handayi ha Nigeria. Ko ɓe viditi ɓe tawini ɓikkoy sukaɓe daga duuɓi sappo e joyi yahugo duuɓi capai e joyi, kamɓe goni nder moɗuki lekki ko handayi ha Nigeria.
Sen tawnori jaramji wano beere, haray ko noone hombo e ɗi produitji guykinoji ɓuri ɗuɗude helle Nigeria?
Leɗɗe ni ɗe latti gañaɗe ha dereke en Nigeria, ko ko himɓe Nigeria moɗata. Ko latti gañaɗum ni ɓurna fu hay ɗo jongitiri daga mbal, ɓeɗo mbiya ɗum giya
ndiyam beere
yawwa ɗon taba ɓange. Nden bo fahin cannabis kanjum woni ɓange yawwa, kanjum woni ɓange. Nde woni lekkiji boɗɗum en moɗata dalila en nyawda ɓandu meɗen, en itta somri, kanjuma a yi to ɓe hoosi ha ɓuri sembe kanjuma ɗum nyawna e masin. Ɗon wato en ɗon mari bana tramadol be nanduɗi, kanjum ɓe ɓuri moɗuki e Nigeria.
Mala Musa Gire, anko a criminologiste, holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e mana re'ugol doroguji bonnoji hakkil, hara sariyaji ɗi no feppodiri e bone on?
Ɓawo Nigeria heɓi laamu hoore mum, woodi digri ɗum ɓe gaɗi laamu soja, Indian Hemp Degree 1966. Ɓawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994. Gomnati e habda masin to ha warango ni waɗuki NDLA NAFDAC be Nigerian Custom Services. Ɗo ni Nigeria ɗo habda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓoje.
Gomnati ɗo habda masin, musamman jotta moɗetekon ɗum guykinojum masin ɗo. Gomnati haɓɓiti ɗo taadi masin lekki guykinoje ko heɓanno ɓe buutu naane, jotta warti heɓata ko ɓe buutu, jotta ɗum nawɗum masin. Nde laatake dereke en bo wala ceede, wala ko ɓe kuwa, woɓɓe dalila ɓe ngala ceede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to. Nden bo fahin ko laati ainihi hukuma ɗo haɓda masin ha dow daranki hatki moɗki lekki ɗum. Ngam joni to a yahay to NDLA office, a tawa ɗon yimɓe ɗuɗɓe nangaɓe, woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation, ɓe ɗona ɓe nder jama'aje, ɓe ɗon boɗita bo masin. Seni matsalaji komin haɓdata, woodi probléme a andi haala Nigeria corruption ɗo mari matsalaji sosai. Nden bo a andi nokkure to ɗuuɗi hukuma famɗi himɓeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo, ɓe famɗi ɓe wawata ɓe haɓda kala, ɓe waɗa kovarin kala ha pellel fu. Ngam man ɗo hukuma warti ɗum probléme masin ha hatki moɗki lekki haɗeteki ha Nigeria.
Tipude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaru no hani jonnidirte juuɗe ngam haɓude alhaali o?
Joni ni ko handi lesɗe duniyaru kawta ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndara sukaɓe meɗen, ɓe warti himɓe gonga, ɓe ɗali moɗuki lekki gañaɗi, ɓe haɓda bo ɓe heɓinaɓe ko ɓe huwa, ɓe janngina ɓe daga ko laati diina ha janngirde ko laati je jamanu. To ɓe heɓi ɓe ɗacci moɗuki ko aya ɗum nayi duniyaru fu yeeso na Nigeria ta. Nde bo yeeso ɗon en keɓan ardiɓe kimminiɓe, en keɓan bo ɓe ardana en, ɓe kuwana en ko laati hayru.
Mala Musa Gire, mi jarnima VOA Fulfulde, weltanike ma.
Machallah, mi yetti, Allah barkide.
Daande Fulɓe wonɗon e heɗade e dow VOA Fulfulde, ko mi woni ceerno Modou Ba. VOA Fulfulde no heɗe e dow radio ji ɗuɗuɗi e nder gure kewɗe wano Fraternité FM, Mamoun Soleil FM et Évasion FM ɗum ko Konakiri, Waga FM Wagadougou, Radio Sokode ɗum ko e nder Togo. Si tawi ɗon faala feƴƴingol taskaram o ka radio mon, ino weli fi jokkondire e VOA men ballan on kebon yawtere nde yontere kala e hore neware ido mbawi hebude jokkorde nde kallowre amen e kamejaaje rendo ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe katajere didabere en yewtan hande fi yoga e aadaaji di fulbe durobe andira no jeya edin monnugol na'i e wakkagol sawru ngaynako tagal dum fop rogere diaspora jofinan taskaram o hande ko fi ballon d'or afrique haleten fimu dum woni mbunyari fukure kangi
ngurdang fulbe
monde hitande kala ngaina kobe no hertina na dabeji mabbe nyallal no wi e tuppal ndenyande be okura na ima be lamdan e yoga e lekkele ka monde Sherif Diallo nultondirado VOA fulfulde kolda dum ko ka worgo Senegal tefi andude maana mum hedoden
tari kamonde non he fulbe eno sifo he dabbal eno wa'i ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngaddi monde nagge yoya meya lamdam dimittara bandu biro o tugal gorel biro yengel nene o ari don wi nge nag dimittama nyande wonyane nge boram mani bandu anyande wotta tan nag nge wippi wutte wonno neddo so owlino law han lamdam tanno he mun wippi wutte woram borsi tugange fodo ndira ha wutte o tadi nagge modi dum da dum da nimbe be japtini bo debbo japtini yimba mballon ret toujours mi addana naydi lamdam lamdam monde ko don fuddi ngaddi ha ngo kana ge ha watto be ngaddi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta umire meto metrole
monde non eno yar e siruji kewdi nafo di ngurdam naydi he hitande de momini jamanka
ledde no monnirsede di kewi ha ay goro andano defu sabu leful yo wodi ledde monnire enen ga monde de addi wodi ko laka wonno nagge nge modi wutte o redundu hebi mawde bari tawi redundu hebi mawde botini suka o yim ya asoy laka asiko bangi dadol lakangol abbi im buna nagge nge ta hadumantini bofi nagge nge yarna tuti eddi ko sari ta redundu bofi laka ko kany idi e monde o leggal gongal di wodi wi e lalla foro de ngoni lalloje de monirte ko pour naydi jibina moniro lalla foro e wada bikkon bale woni don yawta sertude e nay kangal woni leggal dimmal
monde so yurondirama e lekki tuba ko bebe hay so tawi ki fotani kono di goddondirani non na feewi monde de e lekki safrobe ne handidi e yeru ko cellal bandu naydi bolal addata docteur Babacar Diallo safro woni handi e wurongo kolda
comme je l'ai compris hein j'ai vu les éleveurs font faire ça donc c'est une méthode de traitement
ko andio mi famu dum mi yiu gayna ko be no nyawndirani ko tidi e nyawjigo wobbe watti hutorde en humpitike wonde monde nden no jilla e nyamdu vitamine nandudi e ko yeyete e gonka pharmacie dum ko fere mo yereno no walla naydi no di jidora no beyda nadi cellal hisinadi e kullo e lorray koy koy sinagge yari monde nden diradam magge beydoto ge beydo cellal
hadde non en ngese nayi pennine ko monde wonno safrigal nayidi ko dum non rewa ha do wona do Sherif Diallo kolda VOA fulfulde
a jarama Sherif Diallo joni halen fi aada goddo kadi andado ka fulbe ben hiden wowi yiude durobe ma wi en aynobe no fali lekkun ka hojjudu mabbe ko woni maana dum e ko woni bote walla hittendi mum ka be fulbe ko Moktar Bari nultondirado amen Bamako lamorde Mali tefi andude dum hedoden jantore makko
no jeya e aadaaji fulbe jogagol sawru dum ko huune ne be heewa sertude e nder gurnam mabbe tuttu fulbe durobe sawru ko jaadi e mabbe mo be sertata Zubbi Diallo e Amadou Diallo
fullo gorko san selli tawe ana jogi sawru sabi sa jogaki sawru tan huunde fuu ko wari e maada a waawa riwtude dum ara jaa doggude jaati huunde fuu ko wari e ma sa aɗa jogi sawru tan aɗa jogi hoolaare hoolaare Allah dow sawru maadu gikke ma ne dow sawru maadu
ko fay so nayi poti temedeɗe nagge sawru jokkata ɗumen sawru duna jogi alhaaliji kewdi e jokku kon daabaaji ada den tora sawru sai ko haani wadeede rabaay wardude dun sawru sai daaba du ana jellito fa barmine saade jogi sawru ana nafe
subaade leggal wade tengal lu sawru kadi ina itti sanne durobe be ina andi ledde nafoje daabaaji en kettino zubbi jallo
be ana ciwo yal dalil hudum be jogi mudum atan sawru nelbiru sabi atan sawru ndu ana bawli ana sewi a helgol mun an tiib wala e tuugo dum feisa wi atan sawru ndu ziru manane mudum ana heldi mudum ana tiib o sawru so nelbiru iwi en sawru kelli wala ledde ki ana leyi perre to ana wi e kelli kay e chamidu dum sawru mudum kay dum sawru chamika ana rawni ana jogi sembe san me di chabbi tati ni woni so ne ronkay di wala wala kana ne ronkay so tawre sawru won
faiso tawi dum ina mauni e nisu fulbe hande jogade sawru fuddi majjude e gurnam fulbe no tawa e ko saabi basi wondo le sahel handen kono fe joni be no keddudi e ngal fina tawa en kettino fa han zubbi jallo e amadu jallo
woyrum degi looji haala so ngi hedde dawgol to en ana degi sabi ngi faiso almami ana wada huduba an yian afami an tawete an tuugi sawu nin gorko ka tawre dum sawru feese ngi hedde sare en tawan ana mutti san dum an beydi hen joni ko andum ko on fulbe ka wajibi so gorko ka sa jogaki sawru so wana hande bo hande zamanu yimbe keewi wakati en kawre yimbe je be galda alhaaliji so ne sala jiede ana jogi gasawru wakati wiyete ne bondo en kuli woɓɓe ngari yatan jogi cabbe mun gamme yimɓe kulan sabi saɗa jogi sawru tan won yaware e won ko aɗa waɗe ton tan sawru ndu ka yettoto joom nin no ɗum waɗi so jama o hulɓini yimɓe cabbi ɗi jokka yimɓe ɓe kuli fa iru sukaɓe immi ɓe ka ɓe anda iru teddengal sawru so wana ɗum ina gamin tawi sawru ana jogi teddengal sa
jokkirde daabaji sawru du tawi a fiyata daabaji jaade saabu pullo piyo daabaji heewa saɗande valeur daabaji ko nafata tan a fiyata daaba kadu ka rentorade sawru wana ko rentorte noon ladde arande nde neɗɗo naɓan sawru ladde joni no duro no wawi ñallude fa hiira tawe naɓata sawru du sa a ƴeewi nayyi ɗi joni sa yeehi ladde a tawata duro no jogi sawru ɗum wakkati muɗum woodi ayyo
fey so tawi kuugorgol ɗum ina ɓuyto kono sawru ko hunde woɗande e durooɓe nafoore e nder ladde Moktar Bari VOA Fulfulde Bamako
daande fulɓe wonuɗon e heɗaade meɗen weltani on nokku kala ka gonɗon e adunaaru tentini jooɗiiɓe Kano Nigeria Conakry Guinée Nouakchott Mauritanie Yola ko Nigeria kadi Dakar Sénégal Bamako Mali Ouagadougou Burkina Faso Abidjan Lamorde Côte d'Ivoire Zérékoré Guinée Accra Ghana faa heewta Ngawndere Cameroun jooni naatanen rogere diaspora
Diaspora.
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 Aadi ndi no anda ko nyande no gas e jeego sapo e didaburu to Marrakech Maroc inde okkaɗo mbuñare fukkure kanŋe Afrique hitande ujune ɗiɗi e nogay e nayyi feññinte yoro mangara nultodiraɗo VOA Fulfulde Paris hertorɗo fukku koyngal yewtidi e nandoɓe makko ko fati e subagol on fijowo
fedde denongal kala ko fati fuggu Afrique ne wiye CAF matotir inde cuɓaɗo yo won ballon kanŋe fettoɓe Afrique ñande sappo e jeegom lewru décembre to Maroc ko joyoɓe ɓeɗo poɗodirta ɗum Ademola Lukman mo Nigeria Seko Girasi mo Guinée Ashraf Hakimi mo Maroc Simon Dengra mo Côte d'Ivoire e Rowen Williams mo Afrique du Sud kono Aboubacry Ba jayniyanke mawɗo e ko faye coftal ɓalli wonno Canal Plus ardima kadi 6 média to Guinée kanko wi wonata ko hakkunde Lukman e Girasi
kanko Girasi e Lukman kam ɓuri yakorede wonde ko goto e mabɓe wonata hankadi ɗo en ballon d'or meilleur joueur africain de l'année sa ƴeewi kamɓe ɗiɗo ko parmi les meilleurs buteurs hankadi Lukman nani butuji kewdi e club mum kono non Lukman en jogi avantage Lukman woni kanko wonko gagni o dañi raayeji kewdi e club makko gagnima trophée continental avec club makko e to kadi sa yi Nigeria équipe nationale o yi ha final hay ko be gagnaki kono non o wadi coupe d'Afrique mojo donc sa yiwi ko wadi club makko e ko wadi équipe nationale et dan bay wi de hankadi ko kanko woni vraiment grand favori sa parce que girasi kanyum namo nani o marki bituji kewdi e club mako mais sa jewi girasi ko e mois octobre tan o fuddi markude bi pour guinée parce que jodi nom quasiment éliminatoire uji parce que ane o fuf o markane hay bi goto guinée
to nigeria non kambe fuf be nangi ko ademola lukman mbir mabbe kanyum subete so tay dum don non wodi kanko lomtoto gonnodo ballon kangé rawane odon kadi ko bi Nigeria umu wiye Victor Osimhen Chaka Adegboye ko jayni anke to Nigeria
absolument Ademola Lukman il
prend position kanto gonga Lukman o saha buri darade buri wonde darnde yettule ko wiyete ko sabo o saha odo Nigeria yum podum kalata kala bi Lukman kum nandi ko pettowo gandalo ganditalo o saha kam konko buri lollirde sa jewi kano kulje no wono fewi Nigeria konko woni bado fof wadde so tawi dalo jekki dum ko konko fotum nawde so yawti Osimhen konko tan fotu wadde
ko gine joodi ko non e ko faye heblanade fijurde fuggu mawdo ne wiye coupe d'Afrique dum don ala ko way bonande Cheikh Girassi baade wotat nobe cubima ha gayni Abou Bakri Ba
hamisi ko hadde mabbe joodi eliminatoire hadde gine wadde eliminede ni les votes étaient déjà faits yimbe wotanobe ngoti ha gasni
I gine wayri etude ballon kangé mo fuggu Afrique gile hitande ujunere e temedde jene e chapandi jididi didi watno dum ko bietedo Sherif Souleyman ne fettatno kippu bietedo Afia gondo Guinée Conakry VOA Fulful de Paris Yoro Mangara
on fami hediyankobe teddube jo fitimi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude e hino kan Diallo Poular Diallo gila Senegal Poular woni faromen komi woni cierno modumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdrahman Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Sadio Balde Mokhtar Bari Sherif Diallo Yoro Mangara Alpha Ousmane e heddibe fop hiden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido yalani on jam nokku kala ka gondon onon e bengureji mon on jaram